Leo utao na ukuru wake.
Kilenzi leo anasema, leta magonjo yako akuponye. Mponyaji leo anasema, jo kwake leo akuponye. Kilenzi leo anasema, leta magonjo yako akuponye.
Bwana kuponya ye, oh, ye ni tabibu wa karibu. Ulituma neno likuponye, leo utaona ukuu wake. Yeye ndiye Bwana kuponya ye, oh, yeye ni tabibu wa karibu. Ulituma neno likuponye, leo utaona ukuu wake.
Kinyanzi leo anasema, lete magonjo yako akuponye. Mponyaji leo anasema, jo kwake leo akuponye. Kinyanzi leo anasema, lete magonjo yako akuponye.
Bwana wetu kweli abadiliki, oh, jana hata leo na milele. Ulituma neno likuponye, leo utaona ukuu wake. Bwana wetu kweli abadiliki, oh, jana hata leo na milele.